katika maisha yangu nilipokea wageni nikawakaribisha kwangu wakafanya vitu vingi hawakuwa wa kudumu walikuwa wapitaji ila moyo wa ukarimu kanisababishia machozi mgeni wa kwanza alikuwa ni uchungu akaniumiza akanipa maumivu alipomaliza akaenda zake mgeni wa pili alikuwa ni huzuni huyu naye akanikosesha furaha Geni watatu alikuwa ni magonja Akanidhofisha akataka kuniua Akufanikiwa akaenda zake Geni mwingine alininyima watoto Jina lake tasa naye alipita Geni mmoja jina lake ni mauti Akamchukua ntini Kani achia jara Mgeni mwingine Jina lake hofu Hakutaka nifanikiwe Akanipa fikra potofu Nikajiona siwezi Tena nitafeli Huyo naye Alipita Hawa ni wageni Tena wapitaji Hawa tadumu Watapita Hawa ni wageni, tena wapitaji Hawatadumu, watapita nao Hakuna jambo, lolote gumu Litakalo dumu, kwenye maisha yako Ila yote, yatapita Na yakisha pita, hayatarudi tena na tough times Never last, but tough people do. Mapito, sio mambo magumu unapitia kwenye maisha yako. Ila mapito, mambo magumu yanayopita kwenye maisha yako. Ndio maana tata mapito kwa kuwa yanapita tu. Yanapita kwenye maisha yako na kitapita hayawezi kurudi tena. Sema gonjwa, etena. Hawatadumu, watapita Yei magonjwa, yei tena Hawatadumu, watapita Yei mateso, yei tena Hawatadumu, watapita Changamoto, hawatadumu Watapita Yei mateso Yei tena Hawatadumu Watapita Changamoto Hawatadumu Watapita Yei mateso Yei tena Hawatadumu Watapita Yei changamoto